Mokgatlo wa Democratic Alliance o tlo nka bahate kgahlano le maemo a etsahalang a matlwana ho ithusetsa motse wa Ngwathu Edenville. Sena se tla ka mora hore Mokgatlo wa Democratic Alliance o tle o etele sebaka sena moo baahi ba tletlebang ka hore mantlwana a bona ho ithusetsa ke a mekoti. Ha pula ena, mantlwana ana a ya tlala mantle a ba tsamaya feela ekare dijarete tsa bona. Sena se tlisa ho dia ha batho seriti le maphelo a bona a ba kotsing. Re le Mokgatlo wa Democratic Alliance re tlo beha ho ikarabelang. Bantle ba ikarabelo